Amakhosi esibili isahluko 22 verse 1. UJosiya wayineminyaka eyishagalombili ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amathathu naye eJerusalema. Igama likanina lalinguJedida, indodakazi ka-Adaya waseBosikati. Verse 2. Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova, wahamba ngendlela yonke kaDavide uyise, kathezukanga ngakwesokunene nangakwesokhohlo. Verse 3.
Kwathi ngonyaka weshumi neshagalombili wenkosi uJosiya, inkosi yathuma uShafani indodana ka-Asaliya kaMeshulamu umbhali endlini kaJehova yathi.
Verse 4. Yenyukela kuHilikiya umpristi omkhulu ukuba abale imali eyiswe endlini kaJehova iqoqo ngabalindi mnyango kubantu. Verse 5. Bayibeke esandleni sezisebenzi eziphethe indlu kaJehova bakhokhele ngayo abasebenza umsebenzi wasendlini kaJehova kulungisa izimfa zendlu. Verse 6. Ababazi nabakhi nabakha ngamatshe nokuthenga imithi namatshe abaziweyo kulungisa indlu. Verse 7. Nokho akubalelwanga nabo ngemali eyabekwa esandleni sabo ngokuba babethembekile ekuphatheni kwabo. Verse 8. UHilikiya umpristi omkhulu wathi kuShafani, umbhali, ngifumene incwadi yomthetho endlini kaJehova. UHilikiya wanika uShafani leyo ncwadi wayifunda. Verse 9. UShafani umbhali waya enkosini waletha umbiko enkosini. Wathi, izinceku zakho zithululile imali eyafunyanwa endlini zayibeka esandleni sezisebenzi eziphethe indlu kaJehova. Verse 10. UShafani umbhali wayitshela inkosi wathi, uHilikiya umpristi unginike incwadi. UShafani wayifunda phambi kwenkosi. Verse 11. Kwathi lapho inkosi sizwile amazwi encwadi yomthetho, yaziklebhula izingubo zayo. Verse 12. Inkosi yayala uHilikiya umpristi noHakikamu indodana kaShafani, u-Akipori indodana kaMikhaya, noShafani umbhali, no-Izaya inceku yenkosi ithi. Verse 13. Hambani ningibuzele kuJehova, mina nabantu na wonke uJuda, ngamazwi aleyo ncwadi efunyenweyo, ngokuba inkulu intukuthelo kaJehova esivuthelayo, ngokuba obaba balalelanga amazwi alencwadi ukwenza njengakho konke okulotshiwe ngathi. Verse 14. Base behamba uHilikiya umpristi noHakikamu no-Akibodi noShofani no-Izaya baya kuHulida umprofethikazi umkaShalumi indodana kaThikiva kaHalihasi umgcini zingubo wahlala eJerusalema engxenyeni yesibili bakhuluma kuye. Verse 15. Wathi kubo, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, tshelani umuntu onithume kimi ukuthi.
Verse 16. Usho kanje uJehova uthi, bhekani, ngiyakwehlisela ukubi phezu kwaleyo ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo onke amazwi aleyo ncwadi eyifundile inkosi yakwaJuda. Verse 17. Ngoba bangishiyile bashisela abanye onkulunkulu impepho baze bangicunula ngawo wonke umsebenzi wezandla zabo, intukuthelo yami iyavuthela le ndawo ayikucinywa.
Verse 18. Kepha enkosini yakwaJuda eyanithuma ukubuza kuJehova, niyakusho kuyo kanje nithi, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, maqondana namazwi owezwileyo. Verse 19. Ngenxa yokuba inhliziyo yakho yayithambile wazithoba phambi kukaJehova lapho wezwa lokho engakukhuluma ngale ndawo nangabakhileyo kuyo ukuthi kuyakuba incithakalo nesiqalekiso, waklebhula iy'ngubo zakho wakhala phambi kwami, mina ngikuzwile, usho uJehova. Verse 20.
Ngalokho bheka ngiyakukubuthela koyihlo ubuthelwe ethuneni lakho ngokuthula angabona amehlo akho konke kubi engiyakukwehlisela phezu kwalendawo babuyisela enkosini lelizwi.